triangle. Yeah, yeah.
Anani para, anani para, niki kosa fra, tamu tamu tamu, tamu tamu tamu, tamu tamu tamu, tamu tamu tamu, yeye wangu tu, mimi kwake tu, anakuja tu. Alisajua ye, alisajua yeye lawama, itakwenda yeye daima dawamu, mpaka tupate samu, staki mapenzi ni wewe, Mungu sawa, oh, Mungu naomba tu, penye mapenzi hawi ngufu apate ngufu, oh my love forever, oh my baby forever, oh my jumper, long time supper, oh my dinner golly. Iwe jua, iwe mvua, nitakuwa wako. Ibibi